nimekubali kuwa na yeye tufike mbali mimi na yeye.
Ah, sit here.
Take five now.